wako wagusa wengine, unavyo waponya wengine. Baba unikumbuke, unavyo wagusa wengine, unavyo waponya wengine. Yesu unikumbuke, unavyo wagusa wengine, unavyo waponya wengine. Yesu unikumbuke. Tena neno linasema utomuacha mwenye haki. Baba unikumbuke. Tena neno linasema utomuacha mwenye haki kweli. Baba unikumbuke.
Unikumbuke. Unikumbuke. Nikumbuke mimi. Baba unikumbuke. Unikumbuke. Nikumbuke mimi. Yesu
tukashira la sofitia. Nakuomba
unikumbuke.
Nakuomba
unikumbuke mimi. Baba
nalia sana.
Unikumbuke.
Nimesota sana.
Unikumbuke.
Nimezalauliwa.
Unikumbuke mimi.
Baba
Yesu
uniongoze safari, mimi nifike salama. Yesu unikumbuke. Ukiniongoza safari, mimi nitafika salama. Yesu unikumbuke. Wengi leo ni dhaifu, wengi leo ni wagonjwa. Yesu uwakumbuke. Wengi leo wanalia, wengi leo wateseka. Yesu unikumbuke. Wengi wameshafariki, wengi tumeshawazika. Yesu unikumbuke. Tena neno linasema utomuacha mwenye haki. Yesu unikumbuke. Tena neno linasema utomuacha mwenye haki kweli. Baba unikumbuke.
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 Unikumbuke.